en flèche. Tiens aussi. Let's do this.
Una et Ndawida Oxen Kudubai. Kudubai, Kudubai, I miss you. Una et Ndawida Oxen Kudubai. Kudubai, Kudubai, I miss you.
Nasala neka ni kumisinga, nasala ni futika, munga kuza yu wanisia. Olo unaenda mami, nikari ni kukunda, chikundi changa pari weo. Awesi masovela, mami kwerela, kwera mumoyo wanga, bantu suchoka kumakanizo. Awe
unae Ndawida Oxen Kudubai, 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 I miss you. Unae Ndawida Oxen Kudubai, 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 I miss you.
Madishua make blessing mwaenda nora ila. So chikwati che mwasi ya mwe bambili wazilila. Mami mami somo sani siye so mkari teni fakubanti. Back to the sender. Tawana kule waso wa haja no matiesi. When I cross my eyes I see your face and your smile. Oh yes I am King siye wazine all. You be my queen, I have my flawless. Baby ni za kupasa vima gari. 21 amugari so ni kwela kukutenga. Bode yako ni hadi bode monga 7 ni nyanganya baby. Silinga name ni nagomela ni kutela kumakolo wako. Ile kweze libenoso nangu bamba kwele pahidi wa siwa vikako. Edi na kingi so ni siwa nchi wa kwini we.
Unae Ndawida Oxen Kudubai, 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 I miss you. Unae Ndawida Oxen Kudubai, 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 I miss you.
My baby, baby come back. Ah, just come back. My baby, baby come back. Kulikonze ize tenzo nkala chabetu. Manje na dabwa, lelo niribo, lelo na dabwa. Iwe suulipo, sindi ziwa kayangati iwe uliku. Unkala na iwe, wenze mai, lelo wanisia. Tell me why, unakia mono kamba na goodbye. Nanga why, iwe suna kambe goodbye. Baby come back, baby come back, hey, hey, hey. Just come back, just come back, ah.
Unae, Ndawida Oxen Kudubai, hey. Kudubai, Kudubai, I miss you. Unae, Ndawida Oxen Kudubai, hey. Kudubai, Kudubai, I miss you. Unae, Ndawida Oxen Kudubai, hey. Kudubai, Kudubai, I miss you. Unae, Ndawida Oxen Kudubai, hey. Kudubai, Kudubai, I miss you.
Leo Flesh, Flatstar, Najia Wasi, Patishani, at least baby, no, come back, okay.